Fresh Out from NigerRemix.com.
Uweno wangsukila mfana wangdlalisa mina ngkathwa kanjalo ngithi uweno wangsukila mfana wangdlalisa mina ngkathwa kanjalo uthi ibuyile yakithi buyile Ueno athathe intombi yami
ayethe
ayile yakokhavazi
manje semunjane na
ukhala wedwa uthi ngiyakusonda
Ueno athathe intombi yami ayethe
ayile
manje semunjane na
ingani ngathula mhla kunguwe ndoda mhla kunguwe
ayethe
ayile Awubheki khuluma ngawe
wena wena athathe intombi yami ayethe yakho ungamanje semunjane
yini manje ukhalelana awusuka nini yakabo uma hubo abanye abantu bahuke awusuka wakhuluma boy wakhuluma kwazi kwadinwa loya nalo yanalo yanalo awusuka nini yakabo ukhokhe umnumzane basebona ukuphakamaza amanye isadle kwabona ubiba le ntombi liyakiswa kwala ivuka ijaya kuyena ikuye 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 yazi ka general bafana bami kulo nyaka ngu-general ngifuna ukubona ukuthi ngizomthintapha vele nganitshela eli ukuthi anisoze nangixhaka niyokhumula mhla ngafa ni anizwa yini phosha abantu ngomane basket amanikhuphuka ngampela uphinde ucofe lapho kuba vele-ke cha-ke ima ngihamba nabofasileni angingazubayeka noze nisho mazenizoma Awubheki sikhuluma ngawe
ndoda ayethe
intshela ukuthi wawunjani
ungamanje semunjane
na ungamanje sintshela amasaza akho
ayethe
lololololo mama
ungamanje semunjane
na nawe wangenza mube
Fresh out from NigerRemix.com.
Ayeze yakho, ungamanje semunjane na.